Fanya wainama kisha rotate tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema meshinda beti.
Shinda beti
tuwa unyashe sinema wakina feti. Asado, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Baby jojo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jogodo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Emu jibebebe Siu jibebebe. Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Emu jibebebe Siu jibebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nitanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Hili pensi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey, baby sankororo kerewa naija
soko soko
numboro malewa aija
roko noko.
Mikwako shote atakila lewa vimba
vimba.
Ukuchekeshe kama kwa kila mkude simba.
Asajo, nejo,
I like it.
Unatancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Baby jojo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jogodo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Emu jibebebe Siu jibebebe. Oh yeah, jibebebe.
Mokale, nipe chuzi la joko joko ninywe bakuli zima.
Ole,
mushe dede mutu kutozame kwenye kisima.
Ole,
Fatuma we
kishtobe. Mwite Aisha miundoe.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe.
Nimshindue na miundoe.
Kwenye kopa kabana, kumumwanana, wakugandana. Ni mufati banana, kwa nadana, tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro na ulivyo jazwa nyuma fungu mbili. Nyanyasa masaro
nijo,
I like it.
Unatancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Baby jojo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jogodo,
I like it.
Kono la sotojo,
I like it.
Oh yeah,
tunapita kama kupata kwa zamu. O zamu yangu itafika.
Yeah, it's King Kong. Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. and your sister Wells dating him. It's DJ P.
Tunapita kama kupata kwa zamu, o zamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho taja nizika. Yula ningependa fahamu haya mateso lunipa. Mwambieni aloni nyima mimi ndo kampa yeye, kupata foreni na subiri yangu mimi ataichelewe. Oh, 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 sina furaha na igiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Huyo mdogo anauliza itidadi mama meihama kaya. Chakujibu sina na baki tu kusema
atarudi,
atarudi mama
atarudi,
anawapenda sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi, yeah.
Atarudi mama
atarudi,
atarudi mama
atarudi,
anawapenda sana. Hali yangu duni mefanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke na watoto ni watuze, eh. Ila siwezi mlaumu, wenda yuko sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa, eh. Ila mwambieni aloninyima mimi ndo kampa yeye. Furaha na igiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza eti dadi mama meihama kaya. Cha kujibu sina. Wanasemaga kadamshi,
DJ Pingo Baddy
akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 ma, Twara na Kigoma ma 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 ma. Singida Dodoma
Choka zaman, kazu chobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajiza, nakapaka tabaka mezani. Kote kote napigisha. Baby what I want, katoto ketu kapo njiani. Uhakika mezi chisa. Rake! Wakini chabuzi ni chune, tena inga kidogo. Wami ya virusi wanune, ongeza mwengwe mikogo. Wakini chabuzi ni chune, tena inga kidogo. Wami ya virusi wanune.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi.
anasemaga katamshi, akicheza na nimaliza alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma 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 ma, Twara na Kigoma, ma 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 ma. Singida Dodoma, ma 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 ma, Twara na Kigoma, ma 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 ma.
Mad girl, nyuka upendeze, vunja kabati, inuka na uchezo kone wa chati.
Lala kifuwa, baby deka, usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasauti kachumba, unaweka.
Lala kifuwa, baby deka, usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasauti kachumba, unaweka.
So let me say it.
Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wapiga mirusi wanune, ongeza mwembe mikogo.
Show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for sure. waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Let go.
I wanna take you home, new money. The money that the mami. Sit a kitchen, I yaki some money. You sweet the sugar, yeah, you're my honey. Mm-hmm. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Tinafumba na macho wa sikuone, nataka uwe wangu.
Wangu, wapeke, you are my angel.
Nataka ukiwe changu.
Changu, chapeke, you are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Siseme siyo sawa.
Siyo sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo siyo sawa.
Baby itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo. Nilivyo.
Senti ukweli ila kitandani hatari kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe lakini no romance without finance. Nalo kumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Vika baby, pasi.
Hey, hey, hey. Usiseme siyo sawa.
Siyo sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo siyo sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Vika baby, I see.
Ukaenda kwa mganga DJ embu pika charanga tujizi. Wanauliza maswali tuwajibu kwa vitendo. Wambie wajue mi kwako nishati ya nanga. Fuma macho usije danga kani umiza no. Ikira korosho kura karanga uzimeze oh. Usini aje ni tatanga tanga yatima oh. Unioneshe alo kufuza nyakanga kitandani jo. Nimeona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto, nichoche kwatu roho yangu kwatu kuwa na wewe kwa
wa mbali, mwili wote unapoza. Nahisi kama nimekufa na tayari nishaoza. Chai sukari, mpenzi emu koleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta wangu. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Oh no 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 no. Naona wengi sana, wazuri sana. Ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua.
Nichoche, nichoche, kama moto nichoche.
Vunja mifupa kama meno ipo.
Kwatu, roho yangu kwatu.
Oh polisi,
kuwa na wewe
itapigwa na makeshi.
Kwatu,
utakuja kunipa kesi.
Roho yangu kwatu,
nikikukuta na waasi wa mtaani.
Kuwa na wewe
na kupenda na kupenda wewe.
Nikishika kiuno unishike mapeke. Ayaya nafune kusako mote mwesako na leke. Ayaya baby mungu uliko nishiki. Ayaya kimwale wa meno kweza kuna vimba mtumu. Ayaya.
When you hear this,
wana ni tingi tingi kama bantu.
Some people make me go crazy. Wana ni tata ngombe.
Wana ni follow willy willy kama drum. Utadhani mimi willy Instagram. Wanauliza naendesha gari gani, ni hibima ama ile benzi. Wanauliza minaishi nyumba gani, ni runda one ama runda mbili. Wanauliza na ubiri njili gani, injili ya mokozi ama ya mapinti.
Jet man, I don't lie. Hii yote bila white collar, I'm a bow tie. Usimanga God usaidia walo jipea mutisha. So call me David, vile mkono narudisha. Nasema sante na sipupa msei. So if ya nini natakupa, that's if you can pray. Hey. Na ata gani na wabore, nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore, bado tunashine, ama vipi pose.
Kushine tunashine, ama vipi oji. Kwa mwenyezi juko fiti oji. Kwenye roho mbaya tunawaheka fit, tuwakanyagi fit ndi. Ndio baraka ziki kamone kwa mbali, wabaki wakilia kama tumbe.
Hey.
Yeah.
I got the congregation singing your pastor ni moto. Nikitibu na kafunga misi daktari msoto. Brand international, sasta kiloko. Bora high weather chai ama Cadbury Coco.
The thing
juu ya motorcycle.
DJ Pink the baddest.
Kila siku nakusoma kama subtitle.
Nikiwa nawe nahisi nimeshinda toto. Ukiwa mbali nani atanipa joto.
Yeah.
Anywhere that you go, anywhere that you go. Hawilo longoma wali kuimba kwa ngoma. Halusi mabele wali kucheza ndombole. Musa Juma lipopo kasema Marcelina, you make my heart go papa. The way you show me your love make my heart go rap papa. Yeah, it go rap papa. The way you give me your love make my heart go rap papa. Yeah.
Hata waluya wakuone wajifanya wakuoni watameza meza mate eh. Unanjaro za manduli ni nanjaro za atuali tunatesa tesa tesa yeah. Go pendangi masponsor eh. So simple like a violate. Wakikosa sembe na mure nda unafula pia sipaketi.
Anywhere that you go, anywhere that you go oh.
Ngoma wali kuimba kwa ngoma halusi mabela wali kucheza ngobole Musa Juma lipopo kasema
Marcelina.
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riding. Sema it's too fancy, but we should go and buy me. Nina jeni ya, my demon and the timing. Niko into you, nani ya luka malaini.
Alaka laka do, alaka laka do do do. Papa tu ampo kinipa hat-trick. Naramba breakfast like Zambia na nina. Wata kutu feeling nani tuliza mwema.
Unanifanya singi, unanifanya riding. Tena expensive, always you kuni buy me. Nina jeni yaho, mandema nani dine. Niko into you, nani ya kuka malaini.
Alaka laka.
Kulikomundani mimi sitoweza. Melewano wakuna ukinigosea wataka kubembelezwa. Vyumundani mumena inikosa niombi samahani. Ivi kwangu weni mtigani kazi kiburi tunakisirani.
Mwaza nimechoka sana. Naza kokelele na lala wana. Mana unaongea sana. Kila siku uishila wama.
Ina mana na yongea ya na mana. Haya ndo matatizo yako mamu. Au mwezangu umesha pata kawani. Wenda laba nuka na
kuchena. Umebadilika sana. Tufauti na nyuma. Umebadilika sana. Tufauti na nyuma.
Hivi wa mwana umo na nini. Leo umeamka na mimi. Maneno maneno ya nini. Au nataka visa na mimi.
Welewe, kosa lako wewe, ya paso unisikiliza hey, hey. Nimesowa kula vibandani, kama hela misia chapa nyumbani. Hivi kwa niwe ni mke gani, usojua kunitunza mume nani.
Mwana yako misia ungei, ayo yasikia uko. Aunauna unikosei, badili mwenendo wako. Siku ngapi ujalala nyumbani, unasingizia kazini.
Jua mimi, kwa laso wewe. Hayo mambo kakombia nani, siyasikize.
Mkatili hapa kwa manani, utakuwa wangu tu. Na mambo na yafanya ya fanani, na kuambia mume.
Maumivu ya penzi hayawezi kuboa kama mwiba unavyokuchoma. Siwezi kukuacha wewe, domboni yangu inaifanya jicho kuona.
Nani taondoka? Kelele kelele na choka. Usinione milofa, kuvumilia tu.
Watch me dance to the tingle. I know you wanna test this thing. No girl compare to the tingle. Nobody can play with the tingle like you do.
Sensimilla, the way you looking is so familiar. Young man, me would like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Just say the fire dancer, you taking every man back to the dance floor. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy,
would you be fire dancer? You taking every man back to the dance floor. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy.
Sweet like a vitamin C. Broco, broco, give me energy to sing. Ah, eh, step on your toe. Make sure say everyone you got to know. Say your backside is a bullet full of thunder. Pretty baby, give it to me well. The way you whine, if you make a brother mentor. You got me sing it up. You hear me like, eh, me sense familia. The way you looking is so familiar. Bang bang, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you breaking every man back to the dance floor. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy,
cause if you fire dancer, you breaking every man back to the dance floor. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy.
Call me Batman killer. You know me semi sweet like sugar. Anytime you want tiny giga. Wine to the tune like a Bible sinner. Oh, the boy I'm out of the place on 911. Same as oh, it's emergency until no day.
Watch me bounce to the ting. I know you wanna test this thing. No girl compared to the ting. Nobody can play with the ting like you do.
Sense familiar. The way you looking is so familiar. Bang bang, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you get me baby man back to the dance floor. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy,
fire dancer. Woy woy,
cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy,
thamani yako, uzuri wako. Sikuwachi pengine uniache wewe. Alembradi unanipenda. Piki yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana. Achana no, achana no, achana no. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana no, achana no, achana no. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije niacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Chako fitna na maneno yao.
Ula la, DJ Pink the baddest.
Call me on 0719-386-146 is the number.
Ula habari, jinsi gani moyo wangu na upendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao.
kuwaficha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijineche kwa fitna na maneno yao.
Do my dear, as long as it no cost my lover.
Spells.
Mommy say you go treat me well, oh. Give me good love and no be kiss and tell, oh. No be say after that wine I'm well, oh. Make you no go leave your girl for inside well. Woyo, woyo.
Cause when I did with you, my baby, no regret, yeah. Bring your body, put it all on me. Boy, it's all I wanna see.
Spells.
We don't need no referee, yo. All we need is privacy. La, 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 la.
Hey, baby. So see ni peki sogo. You are the queen in my kingdom. Gong gong shagingi anda nyaro. Hey. Hey. Ina moral wacha nikumbie. Kangoma kacham nikuandikie. Rhyme kwa ngoma nikupangie. Kamelodi kacham nikusukumie. Bega kwa bega tunaendana. Kwenye roho chafu wataitana. Mimi na wewe tutapendana baby. Hey. Yeah, me know. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Mpenzi nipe full voltage. Hey, baby, you are a killer, the lover man. Everything that you do, put it on a lover man.
Alright then.
Beautiful girl. I love your style. You're so tender like a pillow. Give me the chance, I can be your hero.
Mm-hmm. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. My pensin if you're full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover. Everything that you do, put it on a lover, man. Rocking with a lover.
Jesus.
nano, mbingu nyako nako mfu. Kazi ni kuimba na kusifu. Hakuna degree but Jesus are the teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Them in a hurry but in races them going now yeah. They don't know Jesus and Jesus are the way. Wamepotea kwa giza, hakuna mwangaza. Wezi bila Jesus, but anyway I'm just a messenger. Power, God I'm a manager. Akisema natenda, akipanga nafuata. I'm just a vessel. Awa, awa. Wana, wata, pesa uyu. Magum and I live me like ash. Them focus on things that I satisfy flesh. Hey, thing them cherish, make them perish. Them focus on wealth, them focus on money. Thing that I make them wake up early in the morning. Them still have them, but them still mourning. Shanti man, na jom jay pata, God satisfies. So see for turning off it was the fight. I go by the name.
Up any day for body, oh. Shia Galo, see your duty, Larry, oh. Yeah, yeah. All of my girls, them bad, we go kill somebody, oh.
Pink Entertainment.
Say the ginger, go kill somebody, oh. If you want to touch my body, oh.
Yeah.
You got to spend the money.
Yeah.
Bottles must to pop, oh.
Yeah.
And go spray the money. Self-pay, make the bottles bubble. 50 more for the back up, oh. If you know the shy, you make it come out, you. If you know get money, make it come out, you. Self-pay, make the bottles bubble. 50 more for the back up, oh. If you know the shy, you make it come out, you. If you know get money, make it come out, you. Hennessy for my cup, any day for body, you. Shy, I got lost, see your duty, Larry, you. Yeah, yeah. All of my girls, them bad, we go kill somebody, you. Ginger go kill somebody, yo. If you want to touch my body,
get at DJ Pink 254.
She make me go low. Your mama, yo.
unanyonga na lengio agolena agolena mini bali kiki moko agolena agolena kamusuku kamusoko una body body una wadwe madingi nilo body body shepu kama shangingi nipe mbaka kuchu kuchu negele kilambe nyayo mbaka chuchu negele yo shike na mututu negele nisugue mbake choke kutu
Kinanizonga kizaza kila maesabu inayopiga yanakata naisi mababu mizimu yao imechachama au sina tawabu Mola nionyeshe nyota ya dia kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro ninikasubiria uenda kaja kesho lipo dodo sako tengo madro kwenye mapenzi atoke anipete joto pepe anipete niwe mtoto tete Ani deke 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 niniepuke gundu
gundu
benzi ninanichachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu
gundu
benzi chachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu Kaniva asona jema kwangu Inae mtaka simpati Vioja tunakara Yani vangu vangu Mie ye Naisi na lala na huni Najisonya sonya Pendi sasa bila huni Imaronya ronya Nichapangwa kwa makuti Nikabonywa bonywa Kwenye mapenzi atoke
anitete
joto pepe
anipepe
niwe mtoto tete
otete
anideke
deke deke
niniepuke gundu
gundu
penzi ninanichachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu
gundu
Chachia gundu
gundu
Nuksi imenishukia gundu
Ayolizer
Follow the rhythm, feel the bass Follow the rhythm, feel the bass Be money, be the one on your kiss Who be the one on your kiss
Correct Correct
Correct Be money on the track, yeah
Can I make you sweat, 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 sweat
Oh, na, na
Wet, 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 wet
Can I make you
sweat, 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 sweat
Oh, na, na
Shusha kwa chini
Correct
Unaona vile pandisha juu
Correct
Na vile navozungusha
Correct
Yeah
Correct Correct Correct
Notification come You liking what you see Yeah Is it me or are you feeling my body
Body
Me I have to wonder Boy you misunder Usi lete janja janja What a good pretender Nawa sakazi ya bartender Mwaga pesa upati na mango Mipango yako ya kishambabo
Can I make you sweat, 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 sweat
Oh na na
Wet, 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 wet
Can I make you
sweat, 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 sweat
Oh na na
Wet, 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 wet
unaona vile lishusha kwa chini, unaona vile lipandisha juu, na vile ninavozungusha
Shigida, maswali mengi kama first date. Nangangana kupigia kwenye first date. Uwa mbu kwa rungu kwenye first date. Staki kunekana nyumbu kwenye first date. Girl, just enjoy your jinsi, you got me. We ananyonga kama Shakira, cop and testy. Toto analeta drama ka smoke esi. Fungu la kukata lawama, so don't test me. Saga, 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 saga,
saga, saga, saga, saga, saga, saga, saga, saga, saga, saga,
saga, saga.
Shusha kwa chini, unaona vile lipandisha juu, na vile ninavozungusha
DJ Pink Bubble.